bed of relay. That guy's on another level, nigga. Oh, 254.
Lustre Records.
Jesus.
Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data. Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data. Story mingi wana bonga. Na meti desi ski. Kimisari na waroga. Na minatia BP. Wana shot fry langu china. Jwa kila place ikenda miwa wina. Otos long mziku na lipa. Mistari ndo zidi kuwapa. Nime kuwa star hapa Kenya. Majuu pia nitapenya. Cause nafanya mziki na wangu juice miatoa hit. The darker the berry, the sweeter the juice that toa tint. Kama nishaanza ketu skizo tabidi quit. Napiga ma intro kiasi original says it beat. Wanabonga 20 inch ni amaji. Wananjenga juwa naingiza ganji. Tena mingi kesi so punch. Wanifiki juwa niko juu watch. Nisha make tengeneza yangu CV. Nisha break news trend kwenye TV. Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data. Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data. Imo toja choka maju. Imejengwa 25 apa 2. Top chart mpate 1C2. Asi chocha niga check kitu. Kama bad niko juu flappy. Niko rhythm kwa miku tapi. Waso ni juu wako 2 gapi. Mikono juu wako 2 wavy. Ama real OG check my crew. Na ma fans bado wana dive vitu. Stare from the bottom shia come through. Tina kuba relay wana just you. Deo nimeanza kufanya mziki na marapa kama wanitishi. Toka chini metremba mizizi na sijali stories azo bishi. Maisha panda shukando na ishi. Kupata kukosa shida aziishi. Imejenga jina adi maju. Shukuliko juwe mini huu, ama ulisie mini huu. Let me hear you make a yell. Shout jina langu kispell. Yo, you already know who this is. Yo, relay. Jina ndio yo maze. Do every tunenge industry. Tumeka am Blue Star Records, nigga.
Shiza.
Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data. Kuwata, ile ame kuwata. Kuwata, ile ame kuwata. Data, I am just data. Data, I am just data.